marba marka ka dambeysay soo taraysa saameynta abaarta ka jirta dowladdeega Soomaalida iyadoo deegaanka ay booqasho ku imaniyeen toddobaadadii la soo dhaafay madax sare oo ka tirsan hay'adaha deeqbixiyeyaasha ah kuwaas oo deegaanka u imaniyay siday u arki lahaayeen abaarta ka jirta deegaanka Soomaalida si markaas ay gacan uga geystaan abaarta hadaba waxaa deegaanka soo gaaray madaxweynaha dowladda federaalka Itoobiya ambaasador Sahle Warq Zawdi oo ay weheliliso ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Aamina Jaani Maxamed iyadoo imaatinkooda deegaankana ay ahayd siday ugu kuurageli lahaayeen xaaladda abaarta ee ka jirta deegaanka hadaba waqtigan ayaa waxa ay booqdeen degmada Qabri Bayax halkaas oo duleedka degmada Qabri Bayax ay kula kulmeen qaar ka mid ah dadka barakacyaasha ah ee markaasi ka soo barakacay gobollada deegaanka Soomaalida haatanna ku sugan nawaaxiga degmada Qabri Bayax iyadoo ay ka wareysteen xaaladaha ay ku sugan yihiin kadibna waxa uu waqtigani tagay degmada Qabri Bayax waxayna wafdigu halkaasi kulan kula qaateen dadka barakacyaasha ah iyo kuwa deegaanka iyadoo ay halkaasi ku dhageysteen tabashada qaar ka mid ah dadka barakacyaasha ah
magacayga oo ah nimcaan maxamed cumar khayr waxaan codsanaynaa siiyo inayna la siiyo annaga oo ka soo qaxnay degmada qoraxay iyo shaygoos annaga oo ka soo qaxnay oo xoolo wadana iyo dad iyo awlaad iyo geel iyo lo iyo ari yaanu wadanaa wixii aanu wadanay wax yar baa ka sii wasislaynaya waxa noogu daran waa biyo waxaa noogu daran biyo marka saddexaad biyo marka biyaha nala siiyo waxaanu ka codsanaynaa mas-uuliyiinta inaa biyo nala siiyo sida ugu dhaqso badan inaa biyo nala siiyo yaan ka codsanaynaa marka xiga inay nala siiyo waxaanu gacanta ka huwanno oo aanu goglanno
madaxweynaha dowladda federaalka Itoobiya ambaasador Sahle Warq Zawdi oo kulankaasi ka hadashay ayaa waxa ay sheegtay in ay soo aragtay dadka barakacyaasha ah iyo xaaladda ay ku sugan yihiin
We have seen those displaced persons a few minutes ago, and we have heard from their representatives. It's very important. I would like, first of all, to thank the host community. It's very important. If people have not died out of drought, it's because of your emergency assistance.
Marka hore waxaan u mahadcelinayaa dadka deegaanka ee marti geliyay dadka soo barakacay aad ayay muhiim u tahay haddii dadka ayna u dhimanin abaarta taasina waa gurmadkaad u fidiiseen sida uu ii sheegay madaxweynaha deegaanka sida dhabta ah taageeradiinna waa mid ku dayasho mudan waxaan filayaa taasina waa dhaqan waana wax muhiim ah sida aan ka maqlay dowladda deegaanka Soomaalida waxay noo sheegtay in ay sameeyeen dadaallo badan oo wax lagaga qabanayo abaarta waxaana ka shaqayn doonaa sidii dadka soo barakacay dib loogu celin lahaa goobahoodii annaga oo kaashanayna hay-adaha UN-ka iyo cid walba oo arrintan ay mas-uuliyad ka saaran tahay in aan gargaarka un xoogga la saarin balse xoogga la saaro mashaariicaha horumarka waara dhankeeda waxaa iyadana kulankan ka hadashay ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Aamina Jaani Maxamed waxaana hadalladeedii ka mid ahaa
Today what we have heard from the president and what we have seen is that we need to do more to save lives and to build a prosperous region a prosperous Ethiopia And for that, we need partnerships. The United Nations cannot do it alone. Our visit here will put a light on the needs, and then we are able to try to bring those partnerships that should bring investments.
Maanta waxa aan ka maqalnay madaxweynaha iyo waxa aan soo aragnay waxaa loo baahan yahay inaan wax badan qabanno si aan u badbaadino nolosha bulshada isla markaana u dhisno deegaan barwaaqo ah iyo dal barwaaqo ah arrintaasna waxay u baahan tahay saaxiibo qaramada midoobay keligeed wax ma qaban karto booqashada deegaanka waxaan xoogga saari doonaa u kuuragelidda baahida jirta si aan u awoodno inaan keenno bahwadaagtanada ee dhanka maalgelinta si deegaanku u horumaro si dalku u horumaro waxay u baahan tahay maalgelin waxaan ku faraxsanahay dowladda shaqooyinka wanaagsan ee ay ka qabteen dhinacyada caafimaadka waxbarashada iyo wadooyinka dhankiisa madaxweynaha deegaanka madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa uga warbixiyay bulshada ujeedada booqashada wafdigan ee deegaanka
inay ka warhayaan saaxadda ay dhibaatadu leedahay iyo dadaaladii la hadda bulsho iyo dowlad ahaan la sameeyey iyo meelaha isleeyihiin gaasbaa ka jira gaar ahaan in loo baahan yahay in hadda xoogga la saaro in kor loo qaado gargaarka la bixinayo laakiin gargaar keliya maaha wixii dhibaatadan hadda jirta si ayna usoo noqon qaban lahaydna in iyadana maaragtay loo baahan yahay hadda inaga gaashaanto arrimaha ugu muhiimsan ay ka hadleen dhowaana la rajaynayo inay maaragtay gargaaradii iyo wixii loo baahnaa la samayn doono gudahaana halka laga baxayaa dhibaatada inuu yahay in xal waara laga gaaro arrimaha cimilada isbedelka cimilada oo kale oo ah ta ugu weyn ee biyo la-aanta sababaysa. Marka madaxweynaha iyo ku-xigeenka qaramada labaduba waxay iska tabanmareen in imaatinkoodu uu la xidhiiday indhaindhayn xaaladda jirta iyo in qayladhaanta guud ee deegaanku ay bixiyay ay sii xoojiyaan.
Maxamed Cabdiraxmaan Gata, VOA, magaalada Jigjiga.